sawona mlaleli. Sibuyiso lesikhathi sesigija samazayiza. Asimqoshi umlaleli siyamsondela. Basetheni umsetho, umsetho kwamsetho. Shabani isigidongo sasehlathini esaphebeza iy'nkulumo zabathakathi nezabazonda. Umalale ndobe inkunzi abazama ukwezithusa ngokuphamula iy'mpondo ziwuhawu. Omageza nge-FL Studio abalaleli bageza indle ngesigidongo Sessions Volume 1. Babazwa yona inzalo kaGunman. Ibhandi ihlanganise ukuza SA, Hero Soul noGunman. Umbhali wezinsuku saseyiyo lenkabi yombende efinya ngendololwana abanye bafinya ngamaseli. Ha! Stayla DJ from SNK Music. Awuthi ngivele ngiyidede lenkabi zabelungu zivele zimbulale ngamangqampaza wesigidi esikhula neshazama inga. Hayi ma, andibashaye ibhizi. Mabafe. bona mlaleli sikuyiso lesikhathi sesigija samazayiza asimqoshi umlaleli siyamsondela basetheni umsetho umsetho bamsetile shabani isigidongo sasehlathini saphebeza inkulumo zabathakathi nezabazonda umalalelo inkunzi abazama ukwezithuthi nokuphamula iy'mpondo zohawu omageza nge-FL Studio abalaleli bageza indlela ngesigidongo sessions volume 1 babazoyona inzalo kagunman ibhandi uhlanganise unkukuza ese Kido Soul noGunman umbhali we-voiceover kusaseyiyo le nkabi yomvendo efinya ngendololwana abanye bafina ngama-7 ha styler the DJ from SNK Music awuthi ngivele ngiyidede le nkabi zabelungu zivele zinibulale ngamangcampaza wesigija esiphula neshazamuzi hayi ma ngibashaye dis mabafe. We'll be right back. mlaleli sibuyise lesikhathi sesigija samazayiza asimkhohlwe umlaleli siyamsondisa basedeni mseto mseto bamsedi shabani isidongo sasehlathini esaphebeza iy'nkulumo zabathakathi nezabazona umana nendobe inkunzi abazama ukwezithusa nokuphamula iy'mpondo zuhawu omageza nge-FL Studio abalaleli bageza indle ngesidongo sessions volume 1 kwabazoyona inzalo kagunman ibhani ihlanganise ukubuka ese kilo soul nogunman umbhalo wezesoul saseyiyo nenkabi yombhende efinga ngendololwana abanye bafina ngamaseko ha stayela i-DJ from SNK Music awuthi ngivele ngiyidede lenkabi zabeluko zivele zimbulale ngamangcampaza wesitsha esibhula neshazamini hayi mona anibashaye bes mamafe
Belongs to the Zimbula and among Ampas, our speech, Espula and Shazaminka. Hi, man, and Bashay, it is Mabafe.